bane stop. Rip game is up. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hamba ne stop. Kliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hamba ne stop. Rip game is up. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hamba ne stop. Kliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho.
Stop. Kliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho.